vile nimeenda kwa street. Vijana na wababa wananitaka kwa shit. Class imepanda sisi na lipata fees. Nafanya hawa nani wanakosa nothing easy. Freeze. Ice cube ndani ya glasi yangu ya whiskey. Juno maka wengine tunasia 808. Okonko pole nimekuja ghafla. Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba. Nimebaukala na shukaraka na jam. Juna ngoja maskani sana kwa hamu na kena tuna celebrate. Sape kwa kibeti ni kama ni benki. Olunga kubwa. Kubonga ni free.
This is DJ Desma 254.
Economy steep. Panganga ni kazi. Supply ko jia demand. Beni na fuk dek make patches. Femi una need feature. Azim sani una need practice. Opinions in abundance boss. Keep it yourself. Kwan is it by force. Mims ni stress. Jali of course. Nani na impress. Need me endorse. Nas J10s in a wingi wa sauce. Checky vision close. Queen MC talk to me kiongos. Get them busy on the post, Twitter, Femi squeezy flaws. Usimanji wa opa kwa chini mbona, moshu wenda juu. Mwishi masha ki deja vu, kisi kismat ni maisabu. Mbono kwe mpole bonga, chia kikusinya fungua roo. Monyeshe kidole nsonga, utalipa kugonga. Kugonga ni free, fungua roo. Na kama kwa hiyo talk ni cheap, beni ya jioni uneza afford. Karibu customer, karibu customer. Ile itua lip service. Karibu customer, karibu customer. Ile itua lip service. Kugonga ni free, fungua roo. Na kama kwa hiyo talk ni cheap, beni ya jioni uneza afford. Karibu customer, karibu customer. Ile itua lip service. Karibu customer, karibu customer. Ile itua lip service. Yeah, kubonga ni free. Story needs a big one a cheap. Chali udeku kufana mi, kunifata zi, kunyonga ni free. Kubonga ni free. Ongeza haga, ongeza matits. Uneza blitz, shoga na jik. Uza shamba, nunua jeep. Wewe, bitch you know that in a joke. Na kubit kaule, polisa hali nipubok. Painting bado ye ni chocolate 20. Na nasema ni naka 20. I hope puta back your talk. Kweni ni mezoze me back your pops. Kwa hii life atu ya god I sought. Highlight kuna dine ipot. Na uambia nche chika side zot. Venye nimerudi kuna watu nime shock. Uongo mingi ukibonga una chok. Your change your original props. Beat ki come na I wash. Beef letter ila ram ni pork. My dame wanna run na roll. But the real man wanna buy my bow. Them cannot come for me. When you see me know you rocking with a bad SP. Mamble no wanga petty. Kinsenge ya msisa haku sema wangeshi.
Kubonga ni kubonga ro. Na kama kwa hiyo chok ni cheap. Ben ya jiyo nunga safo. Karibu customer. Karibu customer. Ile itwa lip service. Karibu customer. Karibu customer.
DJ Desma, sinajua, the scratch diva. You are mother.
Mr. Illuminati. Wapi, staki na staki, staki na staki, staki na staki.
Staki na staki.
Staki na staki, staki na staki, staki na staki, staki na staki, staki na staki.
Staki na staki.
Wapi, staki na staki, staki na staki.
Mana bonfire. Mana bonfire.
Ambia boy kisi mtaki. Your time akupe soida. Maboyo na reverse kwa mpaki. Yeri calls ku reverse kila saa. Femi one their mom their auntie. Nwa shawama MC ni waza. Ditni kwa mrani kwa ati. Una time ya kulinta mangami staki. Staki na staki. Drama na nooks. Unipati staki mamut. Kama si mali. Kama si ganji. Niko jumanji. Niko kwa woods. Nika ni tragic. Pedi wa notes. Imagine hell of a dude. Telegram chatting. Hoka wangwati. Broka wa dhambi. Sipo wa books. Ta staki staki. Kwani ni lazima mbono na pause. Manza lipigwa stop at DM akajamka spread on toast. I guess in Shinki's ego left him on red and had some hopes. Click ni savage, click ni wrong, he click ni, click ni, click ni.
Aki, ni kwati. Wallahi aki, raza da Illuminati. Wapi, staki na staki, staki na staki, staki na staki.
Staki na staki,
staki na staki, staki na staki, staki na staki, staki na staki. Staki na staki, wapi. Stuck in a stucky, stuck in a stucky.
Mana bonfire, mana bonfire, mana bonfire.
He clicked near a bobo shanty, always ganking, jobless party. I lift a foreign out laugh, yeah, kateki mongaza kama kamlesh patni. Life to a lala, view near bramba, stacking a stacky, blush to my lamba, stacking a time city bamba, and then I got a feeling, vibe shanga, stacking a stacky, stamina energy, come on in bwakni, stacking a WhatsApp groups in the party, don't correlate long party, stacking a I'll bong a reckless mate, a task to react to pressure, song in a time, come on, I'm playing a swati, walai akim, track, I'm balina. ATM limits ni maximum, teja nambari ya Vatican, wako roaming kapa dre wa Vatican, goma zipop tu natambua ni palisa, click ya mapegan, click ya warazi, staki na staki unjarak na maduanzi, tuko maendeva, mamradi, click ya mapeng, ini click ya mabani.
Ni click ya nati, kwa ni party, walaki aki, wanda za Illuminati.
This is DJ Desma 254.
You the leaky pass over me. You want it to be the music I come on me. And you want to be done on me. When the young one and yaga I don't know me. Zaliki pass over me. You want it to be the music that come on me. And you want to be done on me. When the young one and yaga I don't know me.
My bread for days. Singizi nikisikia sijawai kosa base. Kinenge nikisikia sijawai kosa plate. Vile naweza repay daily na contemplate. Kwa nini nisijachishe? Vile we come through be sufficient. Kando nikizima una grant wishes. Na ma offense kikampo kwa defense. Unani defend. Ujawai niweka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana uja uja wenye weka on hold. Jukwa mipango zangu mikuweka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nitunga mimi mwana kondo. Mimi mwana kondo.
Is a leaky pass over. You want it to be the music that come on me. And you want to be done on me. When the young one in Yaga, I don't know. Yeah. It's a leaky pass over me. You want it to be a missy to come on me. Yeah. You want to go bad on me.
Weba dondo na ni give more. Nikiwa low, weba dondo na ni give up. Una ni charge, jaja na nguvu zingine ajab. Alpha na omega, hakuna mwingine above. Tell me who can do what you do. Siyamini binadamu, I believe in nowhere to do. Ujawaini weka on hold. Jukwa mipango zangu, miku weka on board. Nisuko suko kikuja, wendo na control. Wendo na nichunga, mimi mwana kondo. Weka on hold. Chukua mipango zangu miku weka on board. Nisuko suko kikuja wendo na control. Wendo na nichunga mimi mwana kondo. Mimi mwana mbondo. Nisota miku weta fafa. Cheki vile we umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God. Somebody's got a miku weta fafa. Cheki vile we umenifikisha fa. Umenibariki sana vile vile inafa. Jehovah wendo Adonai wendo my God. Kama unafomu kikuru moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber. Kama unafomu chukua moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber. Kama unafomu chukua moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber. Kama unafomu chukua moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber.
Jaba inaba manaka mfuko kakiwa na do. Jaba inakamata madoba zikiwa kwa form. Happy na bambanga manoma zikiwa kwa flow. Reggae inakamata warazi wakiwa mandom. Weka don't disturb kwa mlango. Mbili mbili ya wawili wawili kwa tango. Sejangu ya left, watu wako right angle. Mateso ni ya beberu, mateso ni ya mama kambo. Gide mtukizepa jumambanga wako area. Kafyu inakatsia sherehe na mamorio. Kesho ni weekendi tunashikisha kisheria. Kila mtu pewa pombe kacha njo ya polio na yende sana.
DJ Desma, sinajua, is Scratch Diva. You are mother.
Serena Donjo. Donjo. Wawo ni vile Serena Donjo. Donjo. Serena Donjo. Donjo. Wawo ni vile Serena Donjo.
Shila la 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 bom bom shile. Pede na lala sana mbona na delay. Kwani hajui femini kona form today. Nime pull up na mambogi zaka sana za kile. Lakini mbogi moja jarudi home na mkia. Mbogi ngine tarudi na story za kusikia. Kwani jana kulienda jemi siwezi kwambia. Mini kikari mizinga si watu hukaribia. Nishere tunakula kauna do kula vako. Rotejo miungo janga kanya noma kwa sako. Before nifike mwiki mushi kama njiva santo. Niko Milan nimepiga kama njiva uptown.
This is DJ Desma 254.
Nani mimi?
Nani mimi ndio nalipa bill na kila mtu amelewa na sijalewa.
Sijalewa. Sijalewa.
Pesa yangu safi kila mtu amepewa na sijapewa.
Nani mimi?
Nani mimi ndio nalipa bill na kila mtu amelewa na sijalewa.
Sijalewa. Sijalewa. Okay, na scheme na panga. Scratch na bamba, me and myself best duo Habib na manga. My steams na panda, luku silk ndio pamba. Na matritu shapanda na inachunisha kinanda. Hapa dere peke ndio kusoba kwa ndai. Shots kidogo washatu na oya songa my guy. Hatujafika lianza mapema shamora kwa ndai. Before tusele kuna swara mispendagi walai. Na kuna sponsor si ya metuma wait. Akaleka buda pale kanade kukubongesha jo. Kama ni pesa we mambia sinaga pressure. Tuko wote na ni uno solo ndio anacheza jo.
Meza yangu safi kila mtu amepewa na sijapewa.
Nani mimi?
Nani mimi ndio nalipa bill na kila mtu amelewa na sijalewa.
Sijalewa. Sijalewa.
Pesa yangu safi kila mtu amepewa na sijapewa.
Nani mimi?
Nani mimi ndio nalipa bill na kila mtu amelewa na sijalewa.
Sijalewa. Sijalewa. Upepo wapi Nairobi? Tunakesha hatuombi. Kuna kota kwa pochi maindi nakata ni hobi. Jam na mangwana rumba ni ya Sam mangwana. Nositishe maheni huku kwa chuo mhawana. Lakini leo after party uptown. Paparazi kwa parking tukifika na run down. Ligi bado soni kiwa solo au na mbogi. Mtu wako chunga fiti woni ya shanoki. Loki kuna chali flani mina mdai. Loki akidai anadai na mwai. Loki ama ni vile mini go high. Loki huku niko kukofaya sana na sijo.
Nani
mimi?
Sijalewa.
Sijalewa.
Okukule
ni mekuja gafla. Ni vile we ukuwa meni bamba.
Femi wan pia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituo shakwile vasi ya ligiso eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhumble.
Asanti.
Legend kongu we ni icon.
Story za icon kwanza we kambali. Femi wan mukwa ni mekuja mani
eh. Okuwa mkwa umeanza kunichocha.
Azi.
Tisho ni wapi uliniona
Femi wan eh. We unibamba kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okoko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wan nikikupata nitakubenda kabile napenda tambla.
Okoko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wan nikikupata nitakubenda kabile napenda tambla. Iko haga yako iko naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua hey. Minataka kukulamba mbako ushindwe kupumua
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri gapi namba. Sitambia mtu sitambia taking kaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja.
mambo kwenko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wanikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Kwenko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wanikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Napenda machali wako na swaga.
Okay.
Nikicheki fashion yako hapana.
Femi woman au machali loko loko. Ni loko tu lakini hawana kagetu.
Nataka kurombo sahadi chini.
Nataka kuyokota uko chini.
Napenda kupakwa nikiwa juu.
Siteti napenda iyo view.
Mbona unanidai na usiniambie uongo.
Na kudai tu umetoka ghetto na wewe ni manzi hardcore. Manzi
hardcore.
Yo, what's up, good people, the chorus, swagga the party, swagga the party, swagga the party.
Kawesi bishte damu, misi wezi kuita farm. Kuna maina kwa sherehe mshowa na ito na mam. Jumasani ya happy, chunga masani ya dambi. I see what I can do na wababa wa vitambi. Kamkopo kali dipa, basi josi changi changi. Jumixa ni ya remi na pombe za kario bangi. Hangopa kesho itaku wakaya watu wawili. Mara moja itabidi ni memeza mara mbili. Lakini haiduru bora vako tuziseti picha. Tunachoma sana tu kwa sababu ya happy.
Recipe ya happy.
Nenenga kila mundu kile anada kubai. Itema ikio vivi atanama ya ufly. Kaketa wakachali. Kune ya musembi muya au kena tule tunaidi mama bladi. Kamba na mapole. Sako lili change na fefe kana mapose. Niki come around so unajua how it goes. Misi brag labdo nikute kwa meno niki flows. Dakika mbili tumebonga 1 hour. Tume make El Nino na ma champagne showers. Tiba ya kuchapa sini pesa ndiyo dawa. Siri ya kuka fly sini pesa ndiyo mababa.
Recipe ya kineka kabok. Yaribu na pick my lock. Kisha siko na mashok. Kuma ninda kwa kwa chok. Mabloga nikosa story za kuniposta. Mnaga drama ukukwetu wa mshoja tuna mikosi. Metoka fana zidi kuskuma sound. Benkiko mitaka dhama. Shangu imetana round. Apendi kuona na pama. Nyoka meja kwa ground. Wali zuban kapita na vichwa zao. Ni ultrasound wanangoja ni post IG. Hibody count ujasonga matos kwa ingi. Nifunga duka mamblei na watoshi mboga. Unadhani mbona madwanza na shtuka. Singo kingoda nipe heshma. Heshma. Heshma, heshma, heshma. Kinyo na kwa street ni salute nipe heshma. Kundi juu ya beat na mnajua mwezi mesna. Cheki nipe heshma. Heshma, 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 heshma. Kinyo na kwa street ni salute nipe heshma. Femi juu ya beat na mnajua mwezi mesna. Nasikio na nichukia, sezi kumind. Lakini kose anashima diyo pali na draw the line. Na kwanga nimetulia, niko sublime. Machizi washa na zime inabidi wa fall in line. Mi professional. Heshma, heshma. Mesna, Femi wone wrestler. Imbogi ya mwiki ni ya magwangi ni na jeshna. Au kufana mimi bonga mavi tunachemsha. Kiniona kwa street, we salute, nipe heshma. Zangu on repeat, nilimuta mafekta. Freshna, sosi kwa kwa wingi kama peptang. Veteran, nimejaza team na my yes man. Watu ni doku make bread, na sitokia bakery. Food for thought, kuno shibe tuele wane mentally. Wana rap, wamoke, mina rap, kuni life. Chiza gofelu, wakoke, hizi fast na nye lines. Nipe heshma. Glass, glass, Cuba nazo zimewake. Cash, cash, wecha, wecha, kuwa hapa. Shot after shot ni long night. Meza iko messy tuna ball na bako za baka. Pay the price, wecha leo mini genize. Mbota ni presidential, hakuna mavice. Dondo bado ni ile, bado tuna rise. See the feeling is amazing when you choose wise. Bado na shika na washikaji wa back then. Front row na mistari zilichoro back bench. Walitupa poop before watupe shangwe. Sa tumefika, ona chorus ni ya kawe.
Tali na mamanzi hadi ya ni dem I fam today. And anything dem I need for me come unconditionally love today. I give my all for them. Dem I write for me all the way. And if you say you never did it then you never really did it. You're there from today. From today. From today. From today. You're there from today. From today. From today. From today. You're there from today.
From today, mindi of home today. Mifanya ngoma kali, mindi of song kore. Kopendi ngoma zangu, basi go away. Mushinda kama Red Bull, niki fly. Tony pate kwa bank, niki bank madola. Mfupe pigi tizi jo inanona.
Na haikuwa hivi yani ni mola. Sasa ona ona oh my god is a baller. Femi 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 one uno 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 uno. Femi 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 one one. Hakuna katengu mbele jai. Akili ni nywele zangu nilipaka dai. Mwa nani jai, Femi super duper fly. Game iko A, extra na regret why. Zemi nakafunga kani look mina dunga. Misari zimeshiba sembe zime mada unga. Flow kachumbari na wachanganya na lunga. Yani Femi walibora misamiati mina tunga. Sina come through sana, kiwala binwala. Lutics kibao, kasi pesa ubiashara. Wanachuna mina gwara, mini chui weni swara. Na leflani mjanja wakusakanya magwala. Mandume wanagwaya na mafaya ni za kike. Goho zinadunda kachidima na kedike. Fresh kama tropical, fresh versus PK. I am so sick, sick, hope kid DK. Hakuna chakuki, I'm the queen kaka empire. Femi ade teacher basi skiza I should enter ya. One girl super killer kuja na yo enter ya. Right left hapa kasi mpaka mwite mesaya. Si hivyo ndio inafa, ni hivyo ndio inafa. Chozi damu jasho zote zimeja kwa kitamba. Tumetoka mbali cheki vile tumefika fa. Nayo nayo bado no time nilivunja sa. Chora sa Saba mina saka six figures. Mogi ya mafans kwa mamble na midfinger. Na wanabo, si wana nibosha do madona. Bado hawana madona wanaringa. Eti nime lost basi stima zimerudi. Femi mbona hurogi basi mchawi amerudi. Na mapato ni one, nobody is better than. Hata nitupe kwa den, I will never be done.
And you wanna rockin' with the best.
Achana na wajam, bado mina kamna zest. Na pass ni high caliber, ata mkidunga vesta. Mina class of my own song, si try kuni test.
Balang
Flossing mawana vile nimeja kwa streets. Vijana na wababa wananitaka kwa sheets. Class nimepanda squeeze nalipaga fees. Nafanya hawalali wanakosa kusingizi. Freeze ice cube ndani ya glasi yangu ya whiskey. Kachoma ka weekendi tukisha sukuma wiki. Manoti mashilingi kaginimbi na siringi. Noma sana puliza firimbi. Kachumbari haipashi moto. Haitaki joto. Sivi tunalibi vile tuliona kwa doto. Kusafi safi bila filter kwa mafoto. Tunakesha kama waumini kama popo. Haipashi moto. Haitaki joto. Sivi tunalibi vile tuliona kwa doto. Nuku safi safi bila filter kwa mafoto. Tunakesha kama waumini kama basho. Check ime balance. Check aja bounce ime balance. Loni kama nita lose manas. Kata maji mbaka lose balance. Lose balance. Fanya kama una 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 lose balance. Kabizi ya biz niko busy. Box yako mimi kuingia never easy. Roho yangu jaribu kuiba choma mwizi. Chunga glass wanaweza seti vitu zinaweza fanya feel dizzy. Back to the mood. Leo nina mpango ya kumarinate a dude. Fanya tabia mbaya mimi nafanya feel good. Femi fanya somebody sana feel cool. Cool, cool like a cucumber. Na waroga na madoba kama mukamba. Steam bado zinazidi kupanda mpaka juu. Understand you can't understand if you stood under. Like a cucumber. Na waroga na madoba kama mukamba. Steam bado zinazidi kupanda mpaka juu. Understand you can't understand if you stood under. Show check ime balance. Check aja bounce ime balance. Learning kama nita lose mana. Kata maji mpaka lose balance. Future bright, so we take a lot of getting the wedding. Zangu wazikuangi za wengi. Sako ndogo mambo ya mbogi sipendi. Gumzo na Mungu mambo ya uroki ndo sipendi. Malkia wa mamoto kakalisi. Been around for a long while kaka misi. Kaka empire, tell me nani kama sisi. Kamna tani nyinyi ndiyo next wapishi. Undisputed soldier. Mushindana na watu wandevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank, mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. I thought I told you I'm a star. Papa hawezi zinguliwa na madaga. Melanin popping Cadbury with the bars. My papa zinani check zina shout hallelujah. Oh my god. Mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki minafanya vitu vigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki minafanya vitu fiti. Mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki minafanya vitu vigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki minafanya vitu fiti.
na madon, dada kakamala. Bring beef, I take a big bite, no wahala. Cause ain't nobody badder in the whole sub-Sahara. Hell yeah, mine wonyesha kifumbi. His killer die experience haifunzwi. Nimetoka ghetto mali yuta kitoko akichochwa akizoza na badilisho kichungi. Na makarao wanapenda chai. Boya kona currency ndo mina weza vibe. Fuko deep na mali peke mina weza dive. Bila wave ya kurite sidhani wata survive. Wengi wata drown, wengi wata clown. Wengi wata frown wakisema na wata row. Wengi wata rudi mashinani out of town. Bado wengi wata bow na wanivalishe frown. Uno mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki minafanya vitu bigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki minafanya vitu fiti. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki minafanya vitu bigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki minafanya vitu fiti.
For me the one, for me the gun. For me the one, baby, for me the done. Hey, for me the one, hey, for me the one, hey, for me the one, for the for me the one, hey, for me the one, hey, for me the one, hey, for me the one, nobody for me the one, hey, for me the one, hey, for me the one, hey, for me the one, nobody for me.
Wale unisikia. Isiyo kismat, mini ko grind, woki doze. Pia naomba sopia usimai niki flows. Ni shukrani, narudisha kwa wanjiko kimani. Simge mjua, pia nyimge mpia shukrani. Kwa pilka niko, jukuna mali mina daikufika. Na focus kwa compass, ukiona nimeficha. Sio na macho peke, unaweza ona visions. Officials peke, wananijua initials. Get rich or die poor. Niko na phobia kurudi mali nilikuwa. Niku lonely at the top, ni sawa inakubalika. Jukule down inakuanga was maratisa. Kuna wale unisikiza, kuna wale unisikia. Kudedi bila purpose, no kitu miufia. Nikiamka kesho, bado nakimbia. Na nikilala leo, bado pesa naingia. Wale unisikiza, wale unisikia. Kudedi bila purpose, no kitu miufia. Nikiamka kesho, bado nakimbia. Na nikilala leo, bado pesa naingia.
Wale unisikiza, Walo nisikia.
Unapanda mahindi, mina panda maembe. Vilo get ndo tofauti yangu na wewe. Kandula ikutoshi mwenye empatia itamtosha. Kudhanusha nisoma page mbili ndio makosa. Nisawa tuko equal lakini ujue yonoma equal. Na hivyo ndo itabaki nitakuwa mpaka kifo. Mungu amenipa kakupa ndo bado anaweza kunyanganya sare pupa. Nadai kuattain na shindo kumaintain. Hii pleasure champagne, hii pressure na pain. Kikundua ni mlima ndo mna complain. Fortune si promise you me wife. Nadai kuattain na shindo kumaintain. Hii pleasure champagne, hii pressure na pain. Kikundua ni mlima ndo mna complain. Fortune si promise kuna you me wife. Kuna wale unisikia. Kudedi bila purpose no kitu miufia. Nikiamka kesho
bomba si kitu pibia. Nadipike mapema ni yoto senigia. Sidani katakala sukesho ni
Mimi na Masela tuna celebrate. Sape kwa kibeti ni kama ni bengi. Olunga kubol, sivako ni Messi. Na misi takifong, kashangwe ileti. Oya, weja cheza kaa wewe. Siwitishe upewe. Itisha mzinga siu mimine ulewe. Na kama unadai, oya, itaka bana. Don't drink and drive. Usikam sana leo ni bate, after bate. Akitaka mate, apakatwe. Marinate after, mpaka kwake. Na kama yeni daske, minijipate.
Kuna bomba sisi tufike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidani kata lala sikesho ni D-Day. Juni kipito na foma kunanga replay. Hey, kuna bomba sisi tufike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidani kata lala sikesho ni D-Day. Juni kipito na foma kunanga replay.
Run it!
Na maji wehu ni kosi. Zituko huku na huku kama majosi. Kama we ni heta apana leta mikosi. Saki mchele wapi pekele. Rende yangu ngori kanaweza nunga. Pimisha kilo tatu na uwekele. Alafu kachumbari na usipime unga. DJ Suspin kakwa bakery. Kakwa bakery. Na mawana bi wana kama bakery. Wana bakery.
dosi. Kama ni ganji na maji we hunikosi. Zilipo huku na huku kama majozi. Kama we ni hater apana leta mikosi.
Tunafomba sisi tufike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kanta lala si kesho ni DJ. Juni kipito na foma kunanga replay.
This is DJ Desma 254.
Rico Beats, Mr. 808.
Wacha, wakule moto. Wacha, wacha, wakule moto. 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 Nina singiri au mili, misi pigidili. Femi mkali wow, femi very pilipili. Lady S, lady skima, uno plus four. Oh no, hawani chiki John, sina mini. Smackdown girl, she with the raw. Bad girl, hakuna kitu waneza ni show. Washo, hukumi ndio huwa tesa. Hukumi ndio pam, hukumi ndio wapa pressure. What's up? Luku luku na mado, kwa kibenje. Chunga chali yako na nivuti yanga tenje. Na sina time, nina roli. Na kawa na wivu DJ wapatie side ya karoli. Nina sauce, alafu nina sosa. Mindo zembe piki mboga hawa wezi josha. Mina ganji zangu, hizi zangu sisa sponsor. Wanapunzita shingo femi mwani hito nosa. What's up? Wacha, wakule moto. Wacha, wacha, wakule moto. 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 Fine, fine, then die. The juice checking me na kunywa them guys. Them nice, them no french fries. Them taste, them class, no shins die.
It's nice.
Kama kini mindo dawa yao. Sister do mindo dada yao. Pia mini mama yao wana hofia. Wamevua we, wame nifulia kofia. Kimistari nimeshona kipini. Summertime, wana lufle na bikini. Hey, na bado mi hukil na matimba. Queen of the jungle, femi one, mindo simba. Alafu nina sosa. Mindo seme biki mboga hawa wezi josha. Mina ganji zangu, hizi zangu sisa sponsor. Wana punjika shingo, femi one, hito nosa. Osa.
Leo steam zinashika ka bebe ya base. Been lit kama mix ya Vela na Gate. Nilisha panda ile nganya wanangoja kwa stage. Imetoka mwiki imeenda very far. Na mali imefika inachuna vile na far. Kaende kaende gear 5 very fast. Hakuna kitu inaweza fanya shiko wa reverse. Meka saba si mob so misi wezi kustop. Since day one video kazi kubop. Bado na punch bado kujozi na drop. BD yangu inafa kupewa round of applause. Ama page kwa Forbes top 30 under 30. Nikona seat kwa table so stack izo mabakshish. Bad bitch nime kam jana nima pap. So si fight to I'm shipping mtachapona party party kawa toto. It was all a dream I remember. Flow HBR mistari zingine mwenda. Saini ko zoom na bonga na mabazenga na mali. Ndiyo wale wale walinilenga. So chaskia fununu chemi chemi za mita. Wameshindo kuni handle wanasema femista. Kuna news wako noma mina kwa ngeme nifa. Queen tangu rome chukwe lige siri ya. Wajuu ya chemical na mashimi shimi ya. Mingo rikona wapikia mabitha. Mama yao nmelelewa na zaka woko flan. Mindo kacha na ndomana mina wawo tukilizan. Nefanya isu siki nefanya raisi. Game ni mekafunga ndo ni shamba ya riski. Uno kakondani ujue na kwanga mazishi. Naikula naikunyo na naiwasha na zigi. Nakumbuka tukikopa mapeni. Leona kutuwa mita kuwaroga weekendi. Mchezo niliazaga bila kocha na jezi. Femi one mama deas na nasonga vimesi. Raisi naifanya raisi. 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 Raisi.
Moja kwa masela.
Tumetoka far.
Mbili
kwa maheta
azidi kupa.
Tatu kwa wanangu juki mziki mewazane na famu nonyesha dabu mkinicheki kwa zipta.
Singo zangu different kama jazi ya kipa, quality consistent cheki kazi na jipa. Mashabit na kibau neza dani madiba, njulika na sekta zote mashinani na skika. Mr. Punchline skinny kama longa na strong hook, shaka tama fala na manyoka kwa phone book. Katine jaka kona title deep na logbook, nimli kona stikisha sani kwa songbook. Kumechenka na your favorite star, trio mio nali dani ninge make this fun. Lechaka lesa nimi pull up ndani ya KCR. The boy sick wana fan peleke MP show. Nakumbuka tukisota madeni, nona chapa interviews na bonga na wengi. Mechine yenzanga bila kocha na jezi, kakijana machachari na watoka vimesi. Raisi
na ifanya raisi, 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 na ifanya raisi,
raisi.
Moja kwa masela,
tumetoka fa,
mbili kwa maheta,
nazidi kupa.
Tatu kwa wanangu juki mziki mewazane na famu nonyesha dabu mkinyiche kikwezi mta.
This is DJ Desma 254. Mwote
kwa plotis ndio ma suspect, super ratchet, body form perfect. Tukibonga vudu utafungi wandani ya casket. Yeah, suspect, bangi kitupa kwa plotis ndio ma suspect. It's like I'm on a plane, nigga, you ain't catch it. Napenda mzigo na choro, toka pana yo blast jet.
Yeah, suspect. Yo habi kwa chona simu femindio suspect. Denona ni chepia tushaba dili bracket. Ya taxes tuliwachaga kubolo na budget. Masha soft money talks, shika accent. Kamati juu ya mawe riba umindio subject. Ni marathon na mnashinda na nani fastest. The madness, nafta mizi saba weni past tense. Kusaulika na kusonga na wakati, studio kuna piko kama balkoni ya umbachi. Na wafasi wakonjana wanabambanya ya manchis. Mupa kuwa mtosi wanagawanya mabakshish. Pewa moja pewa mbili za lunches na wingi wa mate. Nikitema ina happen, funga hati kwa finali kama Kylian Mbappe. Nifemi uno siwa wili ni mjaste.
Suspect, TV kipote kwa plotis ndio ma suspect. Super ratchet, body form perfect. Tukibonga vudu utafungi wandani ya casket. Yeah, suspect, bangi kitupa kwa plotis ndio ma suspect. It's like I'm on a plane, nigga, you ain't catch it. Napenda mzigo na choro, toka pana yo plastic. Squeezy na kula table moja na bosses. They can't beat me, wanataka to join forces. Wana force sana, ndo iwe profit na nipate losses. Adwaka ndo sana, kula yo fruit ya trust the process. Wanajua I'm winning it, nimetoka chini na nimebebo pini. Karapa ina maganji, bro, ndo uza kidney. How my rapper finiki, wanauliza ni nini. Niko kazini, jino meno, post flow, ka ulimi, tight virginity. Sorry, if you went hard of Katafeli. Kusemu kweli, nakumbuka kitambo wa kinkejeli. Saindo sauti skike kwa hizo mitambo, you gotta pay me. Had a dream, an angel told me pray and God will never fail me. Boo, boo, military mindset. Kama si pesa haunipati kwenye handset. Vile na chapa kazi lazima nikafunge. Nairobi, Nigeria wana shituka funge. Suspect, TV kipote kwa plotis ndio ma suspect. Super ratchet, body form perfect. Tukibonga vudu utafungi wandani ya casket. Yeah, suspect, bangi kitupa kwa plotis ndio ma suspect. It's like I'm on a plane, nigga, you ain't catch it. Napenda mzigo na choro, toka pana yo plastic.
Yeah, suspect, another beat, another madam in your suspect. Mosha marapa padeli bila detergent. Incumbent, female MC, the best under the sunset. Wanadanisha wapewe duvena mattress. Imzi kiko na wenyewe kompeni heartless. Kitu muhimu welewe na nga regardless. Jaribu kunipima wazimu kufanye absence. Look ni clean, piga look to kill. Handset ina vibrate na checki who this be. Mic check, show promoter fike booking fee. Na flute this week, next week niko full degree. Dynamic duo katapeli na queen. Matapeli kwa teli na checki Delio na link. Kazi nyepesi kaza neni na ni. Si tuko very kwa meli mtangoja sana to sing.
Yeah, suspect, TV kipote kwa plotis ndio ma suspect. Super ratchet, body form perfect. Tukibonga vudu utafungi wandani ya casket. Yeah, suspect, bangi kitupa kwa plotis ndio ma suspect. It's like I'm on a plane, nigga, you ain't catch it. Napenda mzigo na choro, toka pana yo blast jet.